Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America wita ta ka baga jumatat galgala ke sa salama walakka jal ka baga sa saditti meter bandi digdemi lama digdemi shenif so dumi tokurat Washington DC ra ka dabarsu saganta fan romo amma jal ka ba Pagov di oda radio satellite Nile Sati Marsariti Facebooki ke nyarati kanen saganta ke nyordoftan da gefato ta ke nyjalata mo akkamoltan Kamisa mudde digdama barakumala mafkuda sadde takkala kofsa Ethiopia tibbo mudde kuda tokko barakumala mafkuda tokko kesu mesan kesan rani na modanditi.
Babaruto len sora halaketi warani guddan moyal guya sagal hada bakhani amadiko qabbanaiti namillen onaddeche wana fefla lalachu jir wana rqam kesa tokko.
University ambo kesatti baratota nanno le addadda dufan giddutti marin arara gegge samejira kanarattis gabasa qabna dagge fatota kenya kannenif kabro daf agatmuro saganta kenya tun walin turajenna Ammo dudaf gara soratti debina.
Loli guddaan moyyal guyya sagale hade ka warani motummaallen nan fite warani nanno shani dufelle la farkani guyya la man kanam lafti qabbana namillen onadde cheetin wana fe fakto kon la lalachu jira korri la fajiruti warani motumma naga ejjedullen biye rakisu jira gamarumiyalle qawena mirra fuudu jira odun dubati dechana. Biiti DRC Congo DRC okana mo Congo Democraticini bi Africa gama jiddu kubattu filanno sisa ta sila iftane chantu kabat kan turban to kondura dere fatte akite guddan filanno DRC Colonel Nangeng gajaletti commissioni filanno bi yisani filanno bi yiti sila turban kana qoppe fattani ittin qoppom man jennan machine dibito koli kasla kardi filanno ti lakka dibdi gube wan barbade se durat sifachu jiran bi yiti ton ganna la man durale sila filanno qabatte durumattisa asim bahane biyeti Spain kessatti magala Barcelona tin am Africa bakate tin duf lafa akmalet gobbacha de mujir gobbutanan nami bi alate duf Barcelona dawit duf kan agagudda bakata afkan guddo gargarin beku manjennan namu uji fojjecha jirata nami Africa kan wan heddu batea kan mo uji humna gugurdo hojjet hojin tun namu hori be uji be sedi kobasani fille tatulle nam bakadu fe tanum kes jirata jeda hori lafa kjedutti bulchinsi Barcelona nama suqile kana qaqqab kharara wagurugura tage heddu Raya Sujir, Tatulle Nami Jiren Nisa Waye Fachu Famale Barcelona Tbakachujira, Barhankov, Namhum Shantami Shanit Bisunit Bagate, Motuman Nasuniokanam Motuman Barcelona Len Akijireni Bakatale Wayao, Nam Hara Trufuwe, Hajirudiko Jiren Waye Sutijir. Tamjaka Sujir Tantu Radoni Vioe Saganta Fano Romot. President Trump adonami him bekinu yut Twitteri ufirrat barrese hajaje seer male barrese jedanin Amerikani warani si Siria qabdo chigal fachu jirti ukana mo chigal fatti tedetin barrese warani si na chigabdu khamili shot islamu matti dul bulchota Amerika dame naga kes jiranammo hujitan akki jedanin himanille itul fachu jirti jeda gabasan VOA Jeff Saladin odutan werk tujbenutte
President Trump erga Twitteri har amattan sanin ISIS Syria ke sa injifanne jirra sababa tokkichi achiturruf kanaf ture jedan ittana President Mike Pence ministry tisajimmat iswalin walarguf jecha Pentagonin ennagalit gafi kaminu fudachuf tolen jedin hafan Pentagon bras lultoni gamasi bawuf qoppe rajrachu mirkanay jira kunis Republicano ta dabalate kanen manamare bakkabu ota ummata kesa jiran rifasi se jira
First thing I want to do is find out what the hell happened
Jalqaba mal akka umame barun fe'a jedan.
Well, I don't know who advised that this decision be made, but it's a terrible mistake.
Murtin kun akka raga amuf enyu akka gorse imbeku garu kun dogogora hama hinsirraw tanan wore gamanu basisa jedin yada jedaniru. Angawun akka jedan ittiroltonni Syria ke saturan kannen kuma lama ta'an duru manatta debi uf kara jalqaban garu drelula heddu waltata ta yedi sani de majiru. Angon United States gameyin torbandar bekesa ISIS abamu rafago ajedani loltoni gare kana kannen kuma lamatan magala hagin kesa lola fininsa jirachu dubbatan
Obviously it would be reckless if we were just to say well the physical caliphate is defeated so we can just leave now
Jilli adda United States Brett McCark akka jedhanitti dhugumatti yoo gareen finxaaleeyyii kun injifatame kanaaf amma dhiisnee deemuu qabna jechuun maal na dhibdee ta'a jedhaniiru. Aangawoonni White House akka jedhanitti harcaatuu ISIS isee dhumaa dhabamsiisuun amma hojii michoota humnoota United States kan akka SDF irra hedduun milishoota warra kurdiiti jedhan Pirezidaant Tiraamp ISISiin akka hamaatti dhoofnee jirra, dachi qabame deebisneerra, kanaaf loltoonni yeroo isaan itti biyyatti deebi'an amma jedhan.
Oduu hafteetti dabarra. Abbaan alangaa addaa Ameerikaa nam Chaayinaa lama ka Ameerikaa jiran odeeffannoo dhaabbilee teknoolojii Ameerikaa 45 haata turan jedhee barbaadeetiin balleessaan himate. Jarii lamaan qabanii harka Ameerikaa jiru kun ganna 10 caalaa odeeffannoo kompiiteera Ameerikaa kaan hatanii kaan ammoo namaa dabarsanii kunin ammoo seera wanjala guguddaa himataniin keessa tokko. Warri lamaan kunin Zhang Hua fi Zhang Shiuf. Warra kanaan wanti himatan abbaa alangaa addaa Ameerikaa Rod Rosenstein fi Director FBI Christopher Reitti ardu Washington DC keessatti biyyatti odeeffannoo kompiiteera abbaa qabu katuuni balleessa gugurdoo Ameerikaan ittiin machabaat keessa tokko hojii akkana tanaaf Ameerikaan akka biyyaattuu hedduu Chaayinaa himatti. Pirezidaantiin Ameerikaa akka durii Barack Obama akka abbaa dansaa ilma qorqoratuutti futtukki jedhee hospitaala ijoolleen keessatti akkamitti kan Washington DC jiru seeneetiin ijoollee dubbise. Ameerikaan guyyaa dhalooteessoo kiristoos ulfeeffachuuf qophii jirti. Yoo hedduu maatiin gargar turetti maatii walitti dhufee hariyaallee walitti dhufaniitiin waliin oolan guyyaa akkana kana. Koofiyaa saantaa keeyyatee waan ijoollee dhufeen harkatti qabatee maatiif namachi jirullee yoo iyyifate naga fuudhe. Suniin duubatti kirismaasii gammachuu isanii haa taatu jedhee warra achi jiru waliin qalbii tokkoon qalbii gammachuutiin sirbanii gargari galan. Obaamaan abbaa ijoollee dubraa lama pirezidaantii Ameerikaa 44 intaltii isa tamaandaa yuunivarsiitii seenuu fagisiin seentutti amma Washington DC jira. Manni murtii Ameerikaa hajaji pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp nama jireenya biyyisaa baqateetiin ka jireenya wayyaa barbaaduuf Ameerikaatti baqate keessumattiyyuu gara Latin Ameerikaa kana warra dhufe armaan duratti dhoowwuuf akka isaan seeriin argan hajajinni jedheetiin baase mani murtii haga guddaan irratti dide. Waxabajjii dabarte keessa abbaan alangaa addaa Ameerikaa ka durii Jeff Sessions Tiraamp qarqaarsa dubartii tokko biyya Salvadooriiti dhiirsuu fi baqattee ulee hamtuu isaa baqatteetiin biyyi tanatti harka kennatti itti seeneetiin akka isiin eeyyamin argan jedhe kunin ammoo seera Ameerikaan baafatte keessa kabaqataa biyyatti fudhachuun jedhal waan taateef jedheetiin haga guddaan irraa hambise. Oduu namaaf qabatattanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Haleellaan Mooyyaalee hidhattoota naannoo Somaaleetii dhufan.
Eega raayyaan ittisaa gara Mooyyaalee dhufe as haleellaan hidhamtoonni naannoo Somaalee magaalattii irratti geggeessaa turan dhaabbachuusaa jiraattonni magaalaa Mooyyaalee dubbatanii jiru. Jiraattonni garii qeesaanitti deebiinii mana ofii ilaallachuutti kan jiran ta'uu dubbataniyyuu garuu raayyaan ittisaa yeroo seera kabachiisutti mirga nuu sarbaa jira jechuunis komatanii jiru. Gama Oromiyaa irraa kaleessa raayyaan ittisaa namoota irraa seera ala meeshaa waraanaa humnaan fudhateera jechuudhaan kan isaan komatan. Kantiibaan magaalattii waa'ee kanaa gaafataman immoo meeshaan galmaa'ee jiru kamuu seera ala fudhatameera taanaan ni deebi'a jechuudhaan deebii kennan. Galmoo daawwittuu Nairobi irraa gabaase.
Haleellaan Mooyyaalee hidhattoota naannoo Somaaleetii dhufaniin gaggeeffamaa ture erga dhaabbatee har'a guyyaa lammaffaadha. Jiraattonni magaalattii VOA fi amma sagaleen dhukaasaa magaalattii keessa akka hin jirre mirkaneessanii jiran.
Galata waan lama dhugaas hin dhageenye nagumaan ooluu jira. Guyya lamaatti dhugaas malee oolanii jiranii garuu sussukaan ammallee gandaa'aatti qabbanaa maddoomigoo. Kanarrallee tuttuqaan dhiisne warri garriif hin jiru kuniyyuu kaleessallee dhufanii naannoo manbarumsaa maddumee gosa harka tokko fa'aatti kilaas hedduu caaccabsanii turani. Isas warri raayyatti biyyaatti immoo garuu warri waan sun hojjate yakkamtoos hin barbaanne adamu garuu namni agammaa qabamee waan ajala walillee hin jiru. Aanumsuun hin jirra garuu wanni amma sochiin guutuma guutuutti hojiin nageenya tuusiis qabu hedduun isa hin argamne ammoo dhukaasii hin jiru buli lamaaf nagumaan taa'u jirra.
Akka jiraataan kun jedhanitti har'a namoota magaalattii keessaa baqatan muraasni deebi'anii mana isaanii ilaallachuu jalqabanii jiru. Baajaajiiwwan muraasnis magaala keessa socho'ullee eegalaniiru jedhu. Raayyaan ittisa biyyaa magaalattii keessa jiru jiraattota gamaa gamanaa wanti marachiise jira jedhee jiraataa kana gaaffeen ture.
Tiinii wayii kana ijaarameetti hin dhufaa jedhanii garuu agarraatti wanni asiin mooyyee leenba'ee hin jirtu. warri ammoo nu dursa tasgaddii humna dhukaasa arginu saniin boodatti tiimii wayii ka rakkoowwan jiranii fageenyaan godhatan dhufaa jedha warri raayyaatis biyya haa ta'u malee tiimiin amma ammaas mooyyala qaqqabe jiru. Warri illee tasgabbiin gubbaa jiran akka danda'ametti uummatni bukkee ittiin jedhee takka inni deebi'u waajjiraalee mootummaas isaan barmaan hojjettoota kujjijjiilee isaanii eegala waan jedhu marii kaleessallee geggeessaa haalaalee mari'achiisan turanii haalaalee qeerroo mari'achiisan jiranii kanis jaarsi biyyaallee akkasumas mari'achiisan jirti maruun gubbaa jiran tasgabbii waan ta'e.
Humni raayyaa ittisa biyyaa ammoo mooyyaaleen jiru waliigaltee naannoo leellameen haleellaa kana to'achuuf waliigalaniin garasitti bobba'u gaggeessitoonni mootummaa naannoo Oromiyaa akkasumas kan naannoo Somaalee mirkaneessanii jiran. Raayyaan ittisa biyyaas yoo magaalaa seenu haleellaa kana dhaabuuf namni hidhannoo qabu kamiyyuu walakkeessa magaalaa irraa akka kiiloomeetirii 25 fagaatu akeekkachiisa labsee jira. Amma magaalaan mooyyaalee to'annoo humnoota federaalaa jala jirti jedhu jiraattonni. Haleellaan hidhattoota haa dhaabbatu malee ammas sodaa qabnaa jedhu warri mooyyaalee. Kanaafis kan himatan rakkoo alamantaa dhabuu isaanii fi raayyaa ittisa biyyaa gidduu jiru kan sababa ta'e waan ajjechaa yeroo adda addaa jiraattota irratti raawwatamu ta'uu himu. Ammallee raayyaa ittisa biyyaa irraa komii qaban akkasitti dubbatu.
Warra gandhi keenya gandhi du'a lamaa kan humna du'u paastaa waa ta'u mana isaa dhaqanii kan miidhuu jiru kan uummatni booyir taa'uu jiru dhaawwee qabatanii gad dhufanii gad baafedhanii kan meeshaas geejjibatanii danda'a balee kallee yaa'anii mucaa tokko leen qawwee gad fiidhanii kan inni milishaafi birii wataadara fideenaa. Gadi fiidhanii man namaa cufaa akkasii biyyaa uummatii baqatee kun milishoonni gadda tokkollee mandiga gandi keessiin kan baqatanii taasisaa jiran jiru. Qabamoonni kiristaana uummata kanaan qaqqabanii gaggaafachuu jiran nam baandiraa alaamaa sun irratti argan. Keessi jiru ababoon ima gadabaoo jedhanii gaafatan uummanni maan jedhee deebisa ababoon hin jirtu jedha achiin nam hin jirtu jedhamu hundaan abbaa kiyyeeyyuu ababoon meeshaan inni hanga hin beeke dheennaani wanni wayaan isaa matoori qabannaan dhaantee raajii jira.
Komii jiraattonni mooyyaalee raayyaa ittisa biyyaa irratti kaasaa jiran keessaa tokko raayyaan ittisa biyyaa jiraattota mooyyaalee ollaa Oromiyaa jiran irraa meeshaa seeraan ala hiikee kan jedhudha.
Isaanii dhukaasni nuuta dhukaasanii naannoolleen dhukaasni ittiin wanna jennee tarkaasee fudhannee irraa hiikachiifnee waan jira kaasanii garuu kan ta'es ta'ee meeshaan uummata deebi'u qabaa waan jedhu yaadu dhiyeessanii fi hin deebisna garuu meeshaalee sun quturiin isaa dibaa'ee ittiin nuuf dhiyaatuu fi waan jedhu amma lakkoofsi isaa dibaa kan of kennachaa jiru.
Obbo Abduu Bawaa Qodogo bakka bu'aa paartii Kongresii Federaalistii Oromoo komii jiraattonni kaasan kana isaan gaafannee turre.
Maanguddoo Adamsaa jirti, bulchiisaan Adamsaa jirti, bulchiisgandoo Adamsaa jirti, uummata kenna OLF kennaa jedhanii uummata dhaanaa jiran. Abbaa Oongalee jira kan jedhu haleessaa gabaas irratti dhageenyee jirra akka uummata halluu nuti manii jiranii. Abbaa Oongalee jira mootummaa wal taraaramanii isaallee siyaasa isaanii hoofatanii jira kan jedhamu jira ammoo deebisanii amma.
Obbo Fuuggicha Dhengee kantiibaa magaalaa Mooyyaaleeti. Isaanis dhukaasni erga Mooyyaaleen keessatti dhaga'ame guyyaa lammaffaa ta'uu himani. Obbo Fuuggicha komii jiraattonni raayyaa ittisa biyyaa irratti dhiyeeffataa jiraniif deebii akka kennan gaafanne akkas jedhan.
Meeshaa fuudhuu danda'u duraan isaanis nutti manni turanii nuti uummata leetti himnee gad buufneeti meeshaa namni tokkollee qabatanii karaa ittiin baane meeshaa keessaan fageessaa kiiloomeetirii 25 magaalaa kanarraa hafa gaatu jedhanii turanii. Haaluma warri nutti gad buuseen qajeelfamii isaan irra gubbaa gad bu'een illee uummatattis yaarulee biyyaattis milishaattis dubbifneetiin dargaggoolee dubbifnee uummata mariisifnee turre meeshaa namni tokko tokko akka isa ergaan hin dhaqqabiin as keessatti riphee hafuun mala namni akkasii harka irratti habuu taate heeruu fa'aa hojii argatan irra fuudhuun ni danda'u reetii jaalla. Kuni meeshaa seera qabeessa taa'ee mootummaa biraa kagalmee qabu taanaan nuti yoo laftee tasgabboofte harumsa irraatiin gaafannee karaa waajjira bulchiinsaaf nageenya aanaatiin. Akka nu deebisan ni goora maal jennaan ija mootummaa yookaan qabaachaa atileetii tokkollee qabu.
Obbo Fuuggichi waan raayyaan ittisa biyyaa dhiibbaa nurraan geessaa jira jechuudhaan jiraattonni himatan haga yoonaa komiin kallattiin na dhaqqabe hin jiru jechuun deebisanii dabalanis raayyaan ittisa biyyaa handhuura magaalattii dabalatee bakka hedduu to'atee jira jechuun himan ga'een bulchiinsa magaalattii akkam ta'uuf jira gaaffii jedhuuf deebii yoo laatan akkas jedhu.
Isaan qajeelfam ta'uu isaa bafar zoonii oolanii kiiloomeetirii 25 magaalaa kanarraa kallattii kamiin iyyuu nutti to'ata nu jajjira kanaaf iyyuu wanni tokkollee ayyaam kennanaatti meeshaan kamiyyuu keessa naanna'u hin danda'u waan jedhu ifatti nutti himanii jiranii kun ooredii taa'ee dabree jira jechuudha. Gama bulchiinsaatiin hojii idilee kan misooma kan guyyaa guyyaan hojjannu sun waa'ee nageenyaatiin alatti jechuu qabu. Isun amma mootin deebi'ee ittiin tasgabbaa'ee namni mana ofiitti deebi'ee qe'ee deebi'ee taate waajjira keenya banannee hojjettoota keenya hojiitti galchineetiin kan itti fufne taasisu waan. Rakkoo qabna ittiin fakkaatu akka isaan nutti himanittis.
Obbo Fuuggichi nama hedduun manaa baqate deebi'ee qabeenya isaa ilaalee akka jirutti deebi'ullee gaafatanii jiran amma fis jiratu tawarre magala ke sijiran jarrole fi dergaggo ta kan walin bulcin su magalatti nagana kattiburrat marata kajiru mane jiru jiratun magala moyale yowan nagenye egere magalatti dubbatan motumman ga fi ummata jiru de bisu banan halillan kunurra wan nabatu miti jiccun amma suda qaban dubbatu gaba sradi sagale america galmo david nairobi
Ammo gabaasa ittaanutti ceena dhaggeeffatoota keenya kan Itoophiyaa keessatti labsame labsii maarii yeroo isaa dhumachuudhaaf torbanneen xiqqoo akka fika dubbate abbaan alangaa muummicha kanneen dhimmisaa ilaallatu marti yeroo isaa utuun dhumiin akka dafaniitti gargaaraman waamicha dhiyeessee jira. Waajjira abbaa alangaa muummichaatti daayireektara dhimmoota quunnamtii uummataaf koominikeeshinii kataan Obbo Zinaabuu Tunnu VOF akka ibsanitti lammiiwwan Itoophiyaa ala jiraatan qaamaan gara Itoophiyaa dhaquutu isaan hin barbaachisiin unka guutuudhaan waraqaa ragaa fudhachuu danda'u. Gabaasaan VOA Iskindir Firew Obbo Zinaabuu asoobsisee jira. Tujubeetu dhiyeessa.
Daayireektarichi Obbo Zinaabuu Tulluu yeroon labsichaaf kenname xumuramaa jiraachuu dubbatu.
Mirata waajjiru ingilizii baallafoo hamlee 13/2010 na wata.
Labsiin dhiifamaa sun adoolessa 13 bara 2010 labsame. Kanaaf labsichi irra taa'ee kan jiru yeroon kennameef ji'a jaha. Ji'i jaha sun immoo amma xumuramaa jira. Kunis amajjii 13 bara 2011 xumurama. Sana booda labsiin sun hojiirra ooluu jedhan. Qaama hawaasaa isin yaaddan keessaa hagamtu labsii dhiifamaa kanatti fayyadame ka jedhuuf obbo Zinaabuun ennaa deebisan.
አዋጁ ሲወጣ አዋጁ አስቀመጣቸው ወንጀል ድርጊቶች አሉ። በዛ ወንጀል ድርጊቶች
ለብሲንሱን እናባው ጎቻውን ያካ ለብሲ ቸራታ አንጅሩ ኩኒስ ከነድረ እሚሳኒ ቆራተሜ መነሙርቲ ከንጅሩ ከነን ሸከመኒ በርባደመን ገልሜን ቆራና ባለሜፊ እሚሳኒ አዴም ሰራ ከጅሩ ከሱማ ጫምሳ ሰዶ መድረ ያካ ከነን ያካን ከነን ሸከመል ማርትኑ ፈየደሞ ለብሲ ከናቲ hamma sa'aatii kanatti namoonni 108 fayyadamoo labsii sanaa ta'uudhaan dhiifamni godhamee fi sertifikeetii fudhataniiru jedhan. Biyya keessaaf biyyoota alaatii marsariitiidhaanis haa ta'u hordofanii kanneen dhiifamni godhameef meeqa akka ta'e gaafatamanii.
ከዚህ በፊት በማረሚያ ቤቶች የፍርድ ውሳኔ አግኝቶ ያሉት ኦልሞስት ወደ 250 ዎቹ
ከነድረ መነን ሂዳ ትራኒ ሙርቲ ከነን አርገተኒ ዲበለማፍሻን ተመታን ሰርቲፊኬቲ ለፍስቸረታ እጅሩ አርገተኒ መነ ሂዳ ትገጥ ይፈመኒሩ ገመከናን መነ ሂዳ ከሰጥቲ ከንሐፈንጅሩ ካንሞ አሱማ በየከሳ የካዳዳን ህመተመኒ ከንትራን ቃማን ያተኒ ከንፉደተን በሰዲፍ 13 ተው Miseensota poolisiif waraanaa ta'anii kanneen himatamanii mana hidhaa turan 162 sertifikeetii kana fudhataniiru. Biyya alaa turanii yakka adda addaa keessatti kan hirmaatanii fi 71 ta'an immoo marsariitii irratti galameeffamanii sertifikeetii labsii dhiifamaa kan fudhataniiru jedhan. Kanneen yakka labsii kanarra taa'ee jiruun shakkamanii manneen hidhaa keessa jiran hedduudha ka jedhan obbo Zinaabuun murtii kanneen hin argatin jiran jiru jedhanii labsichi biyyootii alaatti ka baqatanis ofitti ni haammataa jedhu. Kanneen 108 ta'aniif dhiifamni kun kan ta'eef jechuun sertifikeetii kan argatan yoo ta'u kun sadarkaa federaalaatti sadarkaa naannootti raayyaa ittisa biyyaaf poolisii keessa jiru waan ta'eef yeroon labsii kanaa innaa xumuramu lakkoofsi waliigalaa beekamuu danda'a jedhan. Kanneen iyyata kana galfachuu barbaadaniif biyyoota adda addaa jiran gara marsariitii keenyaa www.fag.gov.et seenanii foormii iyyannaa itti dhiyeeffatan guutuudhaan erguu danda'u jedhaniiru. Qaamaanis dhiyaatanii foormii kana guutuu yookaan karaa bakka bu'oota isaanii biyya keessa jiranii guuttachuu danda'u jechuun abbaa langaa federaalaaf daayireektara quunnamtii uummataaf dhimmoota koominikeeshinii obbo Zinaabuu Tulluu beeksisaniiru.
Dhaggeeffattoota keenya amma yeroon gargara keessaa sa'a 2:49 ta'ee jira. Waashingteen DC tti immoo waarirra 2:49 dabree jira. Qophiittaa nuti ce'uu keenya dura wallee galaana gaaromsa kana hin sinafeera.
Bare, ekera mata, babare yeshana pata namne kalbi hiru du atida data ni senam begne ada kurtura ta da jene hina manu erga anko da jene hina danu hangara anko wete sito kaba ole bulu singatu ka tonga kaba gangu e roba tu merkiza amne mupe kuno ne janiza ara para tu ni phankabu ara soba
galana garumsa wallesa guddan galatoom sadde geffato ta genya kada ga jirtar radio sagale america saganta fan romoti marin arara baratto toromo famara ambo university baratan giddutti gegge samejira barattoni kanaboda walittin bunu tokkotane baranne jechudan wada walissena ni jiru jedama president university ambo dr taddese qana sirna arara baratto ta kan rat targamudan asa garana manya to dage sani jiru jechun baratto ni dubbatani jiru nakor malkato amburra gabase kunoti
guya akkasitti namatitun guya to kuma abachu dande guya dukkana jibba chapsu dande umu to dande nyu ohuma kenya dukkana umune kese tiragna rakannu ga hanu baaje baaje nagade sita kana samira natke gammachu mata kenya to dain samadhi kenya kampura kenya darte sabiyya kenya umu dandenya yo walin tane walin abanne yo jenne
president university ambo dr taddese qana turban darbe muddele mabareku melamafqato kol dabde wirtota oromof amara jiddot yomemilalse irga dabersani jiru sinna arara tibena mora guddichet terin famen yo weli gelifto kutani wanuti indendenyin jiruti nagakin hayegnu jeden
akkanama oromo tokkottis akkanama barade tokkottis akkanama biya etiopia hana tokkottis wanti yadu qaba kani yadu kunis malida sabakami yuata ani daddati dufani university ke saga barum sa deman barum sa dufani kani sana bidatu ba ye qaban za taqabu abba qabu fira qabu mati sabakenya mo inuma bengna ba ye samati yesati kanaf arda baratani borunaf dabarsu ofille dabarsu jani kani sana bidatan ba ye mati ko hammo miti nusille akabiyat ijollen kun arda baratani asibani boru biya kana dabarsu biyun injijiramti gadado kana akamma ke sejru hanat inaf mu jenne abdan kana ke satti tokkumman sabakana murtesa
baratosni galma university chatoletti qabamun yero gammachun iyeni farkaw litrukutan lamwol dabu dabuf kawada olif seinam fakkata baratos university matif afgatani yanabekum satiqachun of jijirani matif biyesanif wobitawdaf kayifatan maltolitti busa gaffi jedus uma baratan gondar radufun ambo university tibernota social work yordof akasira
እንዴ ጻቡ በሁለቱም ክልሎች ተፈጥሯል
ወልት ጉንስች በረቶተና አንኖ ለማኒ ግዱቱ መመትሬ በረቶን ዋሚረከይ ሰገለኒ መሌ ሰበባ መንሲሳል ያከቀበንም በከን በረቶን ነንገከውም ሰሳን በግነት ኩን ዋንተውን ቀምነቱሬ
በረታይ ተፋጋለይ ገመይሳን ወልደብዴን ቶርበንደር በኡመሜ ሰበበ ብልችነ ያዳ በረቶ ተሞርቻን ሚጣማ ታቀቀብሲ ሱባቶስ በርኖትን ያዳንጨቴ ዋንቱሬፍ ኢባይን ይቀቡ ኢብሴጅራ
ሜዳን እንውረት ከከፍሲስ ገማ በርኖታቲኒ ጆሮም በርኖታን ዘላ ደርቤራ ሰውላ ወልትን ሰካናራ ካንከይድ ጽዳ ጉያኑት በሩፍ ንጹን በርኖታ ከኛ በሩፍ መንዱ ዱዱባ ሲካቴራ ገማ ብራትኒሞ የስቱዲዮ ሊንክ አማሚለማን ጅሩ ሳይኮን ከሚለማን ጅሩ ለጻ ከራ አደደን ለጥገሰራ ይቱ
በረቶት ንገር ፉል ድራት ለይታናን ሰበቁብ ሳንታኔን ወልትቡራ ወልደንደው ፊ ተኩማይ ሳኒቅምሰቹን ወልአብዴ ኡፉ መሉሌ እትሱቀው ጀላይ ተፋን
ወልትጉንስ ካኖመን ቃሞሌን ፈየደሙን ግዱሰነ ከድራን ይበከማ ካናረትሞ እጅቹራፍ ምቲአንጋ አማሪ በድራይቱ ከንደር ጎንዱ ደጎጎራታተ ኮንጀፍት ተኩማ ከኛ ደበፈነ ወሊከኛ ደገፈነ ዋን በካን ከኛ ንንጀድ ዋን አንገፍን ከኛ ንንጀድ ወልጠጋውዳን ወልዱካይሪሬ ከራና ጋራን ቴኝ ማርያቹራን አጋደር በጭነ ተፈናን ድራቱንታ ገቴኝ ማርያቹራን ወሊከኛ ደገፈነ ታቴዋን ከነገር ፍርማታት ፍሉኒ ደንደኛ ለትያዳ
ስናራር ቻርቲ ከንርማት የበረቱና ዋሳ አራርስቲያምቦ ዩኒቨርሲቲ ትበረቱ ገመሽን ወልአብዴኖሶን በበለቲን አተተማን ቶተኒ መለፉርማታ ደውን ፋይዳ ቀባጅ
አምቦ ዩኒቨርሲቲ ከዚህ በፊት ግጭት ነበር እና ይሄ
አምቦ ዩኒቨርሲቲ ከናንዱራ ወልአብዴቱ ቱሬ ወልቲ ቡንሲቺ ኦሶሰ ደርካያ ደሳረንገኢን ወሊገሉ ፊያራረቡሱን ጃለሊ አከሞ ጎቹን ወሊን በረታጅሩ ኩናሞ ማላገርሲዛ ሁለድረትሲ ወሊንጅራቹን ወልደንደኡ በበልጥሰ ጀዴያዳ ኦሶነጋን ሂንጅራቲን በረቹን ዋንን ደንደአምኔፍ አዴምሲ በሩፊ በርሲሱ እትፉፍሲሱፍ ነጋሙርቴሳ
ፕሬዝዳንት ዩኒቨርሲቲ አምቦ ዶክተር ታደሰ ቀና ስንቸረት ያርገሙን የሙ ኢርጋደ በርሰን ኢጅኒሳኒ ኢሚማን ጨለሌትሬ ማሊፍ
አንሌ ጋፋኒ ስቴጅ ትበው ጥቆናት ደጋሚ ማሊሲ ቶርበራ ወለት ቡኡሳኒቲን ገደ ጉዳ ከሰቱረ ነምንና ሚደሙን ገድታ ነምንና ስድራዲ ጉባ የገድታ አረሞ ነምኒ ጃላላ ወለት ጥሴ ከስት ወለት በየ ነጋና ወልቡኬ ጋፈታ ኡገመቹኒ ስት አጋማ ከናፍ ነምኒ ባየን ሚራከ ሰገሌ ቱረ ከናፍ ጉያ ሐራራ ቱሬ ሐራራ ከሰሙ ገመቹ ተጅራ ከከናፍ ነምኒ ባየ ሚራከ ሰገሌ ቱረ የቹ
ዶክተር ታደሰን ቱርበን ደርቤ አምቦ ዩኒቨርሲቲ ሞራ ከን ወሊሶት ያርገሙት ያርገሙን በረቶትኒ ናኖ ብየቲ ገራገራ አራጥፈን አከ ካዩ ድፈኒስ ተኮተውን ገልማንጋን ጋፈተን ይጭሩ መሊሳን ፈየደመን ሚዲያ ዋሳርቲስ ባይናን ቆደሜ ቱሬ
ማሊንጎዴ በረቶ ተሰባን ሮሞታን ኩዳን ሰና ሰባና ማረታን ኩዳን አከሰም ከን ሰበብራታን ኩዳን ጆልን ሰደምኒ ገራ ሆንዷት ባንጀደን ኢይ ኤርጉም ተርካባን እናባን ለከን ላለ ፌሩም ተርካከባን ጎኔ ወልማካይሪ ራጀነኒ ኢሳን ቆፈቱ በይካ ናምኒ ናማ በይኩ ዳምበይኩ ዳንዴሳ ቺማሊንጋ ፈጠኒ ሜ ጆሌ ካና ከምቶሮሞራ ከምቶ አማራ ከምቶሞ ጉራጌዳ ከምቶሞ ትግሬዳ ናምኒ በክተንጅስቱ የደጋ ፈጠ ከሙዝ ቻልናንጀ ኢቶሞ ግዱ ካና ኦኪናምኒ ቻይና ቶኮ ኦኪናምኒ ጀርመኒ ቶኮ ጅራተ ደባሱን ስንዲባ እና ላኪኑን ዲቡ ያኑ ናምኑ ንዱ አፋንጉቱ አስረት ማልጂቹ በርባዴ አዳም ሰከሚ ደባሱን በርባዴ ገራገሩማን ንንቲ ወሎላ ሆሉ ገራገሩማ ሰሙ ከኛ ከሰጭሉ ጫሃለ ሲጋለ ቶኮ ማኑ ቲቃሙኑ ኢሰቲ ወሎሉ ሰነጫላ ኑቲ ዋን ተደታኒ ከባቹ ደንደኛ አተኡቲ ተኩማን ከኛ ገራገሩማ ከኛ ሰነጫላ ዋንቲ ወሉኑ ሎልቲ ሱስንጅሩ ተኩማን አባዳ ነገኛ ከሰነ ይገዳ ጋፈንጀሉ ጆለን በኩ መጅራነት ወለት መርማኒ ካወለት ቦዋ ገረማነኛ ታዴምኒ አንለበል ነሳፋነ ያነኛ ተዴመ ጀጩ አና
በረቶትኒ ወሊ ኢሳኒ ሎሉን አከ የሮበርኖተ ኢሳኒን ጉምኔፊ አርሳይን በርባችስ ንከፈሉን እርገመመና ባኒ ፍንደገትኒስ ያደጭ ሰኒጅሮ
ተኩማ በርባች ሰጀጃ ሰበብራ ወልኛቹን በርባች ሳምት ሰበብራ ወለሉን በርባች ሳምት ሰነዩ በከ ወለሉን ቡአን ገምነት ወለሉ ከሰቡ አንተታ ተሱም አርገመን በኩ ከናፍ ጆለን ከይ ተኩማ ነከዳበተን ሰምኑንድምቱ ተኩማ ነከዳበቱ ጃለሊ ግዱሳኔ ተከደጋጉ ነምኒ በኩም ሰቀቡ ሁንዱ ማንጉማስ ቸጎቹ ቀበጀ ያዳ
ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካፍ ናኮር መልካ አምቦራ
ኦፒቴኖ ባፋቾ ድራማ ታውሪ ወርደ የሰነቲ ሞራኒ ጉዳን ጉያ ሰጋልሞ ይያላ ደኻኔ አማ ጉያ ለማንከና ፊያዳ ባቴ ሞቱም ማለነማ ድራ ወላ ቀወፉዱ ጅራ ጀለቲ ወር ለፋ ይመቹት ጅራ አኮር ለፋ ጀሉት ነሚ ሀጌቶ ከሞ ላፉፊ ደብየቲኒ ኦንፊ ደብየቲን ዋና ፈይፍ ላላቹ ጅራ ዲአርሲኒ ቢይቲ አፍሪካ ጅዱ ቁበትታኒ ፍላንኖ ሲላ ኢፍታኒያ ቻንቱ ቀበት ካናም ቶርባን ቶኮፍ ደረፈት ቢይቲ ቶኔኒ ገነ ለማንዱረለት ፍላንኖ ሲላ ፕሬዝዳንት ይለት ፍለቱ ገነ ለማንዱረ ደበርፈቴ አማለ ቶርባን ቶኮን ዱበት ደብቲ ማሽነ ሲላ ካርዲ ለካው ድብ ቶኮ ኦሊቲን ኡራጉበቴ የተቴን ፍላንኖ ለዱረ ደበርፈቴ ፒቲ ስፔን መጋላ ባርሴሎና ነሚ አፍሪካ ሄዱን ትባቀተታኒ ነማን ጉባቻ ዴ ሙጅርት ነሚ አላብይ ተናድ ሁሌን ጉዳ ነምኩም ሸንተሚ ሸኔቱ ገነኸን ቆፍ በየተና በቃተ አከጅራታኒ ዮካን ሞ በቃታን ጅሬን ወልቲን ጎብ ምጀለ ሞቱማን ኩን በቃታ ሃራ ራት ሲሴቲን ኸጅሩ ዲቆ ጅሬን ወይ ሳዴ ሙጅራ ማታን ወዱ ተተኑ
ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ገልገለ ከይሳ ሳላማ ወለካ ጀልከ ቢያገሳ ሰዲቲ ቆፒ አፋን ሮሞቲ እንደበርሱ ከነራ ትረትራውታ ቆፒ ቦሩቲ ወልቲ ደብና ነጋት ቡላ አመሰገንታ አፋና ማራቱ ትፉፋ
Yeah, yeah, I mean.